bisika makao ogase echikulobera nga mugonvu jali omwami wo mazima okiraza mulujute erifo okukakasa okwagala omukwano kigambo ekibeera mu babiri bokka akikakasiza akikakasa akiraze mu lwatu ye oyo ye mukyala wo naawe ofuuse omwami we mazima okiraze mulujute erifo okukakasa okwagala omukwano kigambo ekibeera mu babiri bokka akikakasiza akikakasa akiraze mu lwatu ye oyo ye mukyala wo naawe ofuuse omwami we
Chara vera mama omulunja fayo
okuyomba yomba nobokora mubana chibyecho echikulo mulagango mukwano munji muchara o mazimo chiraza mulujute erifo kukakaso kwagala omukwano kigambo ekibeera mu babiri bokka akikakasiza akikakasa akiraze mu lwatu ye oyo ye mukyala wo naawe ofuuse omwami we mazima okiraze mulujute erifo okukakasa okwagala omukwano kigambo ekibeera mu babiri bokka akikakasiza akikakasa akiraze mu lwatu ye oyo ye mukyala wo naawe ofuuse omwami we
Yeah.